More music at onthepiano360.com.
Panzi, ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka. Ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukushintsha isimo sasekhaya ngithi kusangenzeka. Ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa, hey, yokubiza uzame njengabantu abafuna ukufeza izifiso zenhliziyo. Njengamasotsha siyofela empini, angiyothatha esithi isikhathi umzuzwana nje. Ngabe ngempela ngempela nikhohliwe ningobani okanye nisukaphi? Hayi bo sizwe vukani, nishiye lo mkhulu obuvila nobugwala phansi. Ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka. Ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukutshintsha isimo sasekhaya ngithi kusangenzeka. Ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa, hey, yokubiza uzame njengabantu abafuna ukufeza izifiso zenhliziyo.
Thomas Mills360.com.